nke iri ise na ịtọ amaokwu nke nọ n'ife ekwesio obunụrụ anyanya anyị na ihe mgbu anyị niile wee na site na apa ya anyị eweta na ọgwụgwọ nsọ ee ka apa gị gbawa anyị ọrịa metụ anyị aka ọgwụgwọ nsọ anyị ga-adị mma ọzọ.
Heal them, Lord, and be glorified in the name of Jesus. Yeah.